shawahiwa mwendo na mitindo kama Rosi Hatinto shafuni hizo timpos azijaniacha salama mama ulivyo simple aujapaka tamaskara
sinasema kivesi anata pimpo defu yake shingo kino kama city ya Lincoln macho yake kama ya chinko
cause you're beautiful mama pinongo tujua ane bere tuona ane uwe natufaa ane uwe natupenda ane